Exclusive from ZambianTunes.com.
Ha ha! Eastside Entertainment Exclusive.
Zitheket! Parian ho posa bagampani pano. Segani maso di amige. Shan 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 shan. Son di eso. Amen. Kapito ni moyo kubloka ni kufa. KD giza wa mzinda wa chipata. KD, unizibo na ni vela.
Ine mtima kuli eneo ni shirapo singa tute. Ni ilingati njala olo ni wemfumu mpaka unimfwe. Voko ni juni wonjenje maona wakongwa. Nangwelija bita naka ngata mbala no malondo. Waliruia yake mweba yake vali meso fioko. Vani zive batekanye iya wakumfwa ni dionko. Giza, KD the braille komesaya. Nantenda yosa pola rap negi ya norwala. Na chimsimu chane zimvwe ndota na wenye ni vanye njia size veneti na panga mapenzi wanasesele walusaka mansa tena ndola kawe nyamazia dogo huweze kunpiga mistari na vina bala shuari ni mtindo kali mimi kushindwa na kata hiyo haiwezekani bado nipo lakini mapema nitavuka boda kuwa wanja sawa sawa na wasani kama hofa tuja vichi kukaya omanya kutagiza viza mba pielelenge biti yao ne danke lindizia niko deep temisha na minthi still a die, 666 and I fit like a gentleman style. Ukuena wa akufunsa kodi giza wa katani. Ama tulendo wa ima wa pito kalanga nyani. Mlivizungu mfui mfui, moni chiti shachitietie. Mtengo mdalaka njoka lelo kwa sumoni pwezi. I'm from the east, chipata, kuma ghetto ya kapata. Kutu zivari umini nyama wedding ati kushansha. Matumpa mapiza, ice cream na shawama. Then muku ya kubantu kuna matindine hustler. Mahustla ndise na mabelt ya nzinzi. Sapa ni oxygen tamwe. Lapo na manzi amama akufwa nishini kali kubele bali no show na lelo akali kujele seo menu yosho tamkamwa kamba kapa street osati mwe muola menu kamba kama sweet unapempela po bothi we satana na mulungu osati pempelo zanu zampempela mochizungu the struggle is real vuto ndiye wafya kutuchoka kulingari heso ya kuheo pakupia ine tsambala moto ukandiona ndiyankuze waonazi usabise pita konko kawauze ine ndi injini ya ndege Fanizo Airbus Njinga zo zika susa iseti mango tero bus Now that have your attention Munivwe mumvushisha kati KD Giza Unizibo unani mvera Iwe unizibo wani mvera Unizibo zani mvera Giza KD
Straight from the music house
Sa unga lesa selebu nishindi wa unijesa.
I'll teach you, I'll teach you, I'll teach you.
Nilipo che Gira
Sambanda na fula
Nenzeli tape popanko pia tu mapanga la Pwela upae piti za kufaka na munambala Sambala tine olimba noti ngwalala Nambala wanu lusaka paka kopala Chene wene lapa nepae malapa lapa Punchline nyanga waku kwa chilopa lopa Biggie huge boy mipa pezi pompoloka Mupleni na wena weno sindi neo konkoloka Maule ndiye ndiyo ugu kwa tukweni nkala Timenya nopo nyola ngatini chika walala Wateki atipa koma wonsa tipa hela Nikwile nishi na ine hapo manje ni kukwila Sangani tele kelo walipe polo nangu koini Nikwila muchi wemba kondakta ati nini nini Fuck it up boy sazi chowi saka toy Hey atate tate tate yonse mufola pa 40 Ine tropico ni chumbo
Major
Sinisi pesa na makembo
Aina
I'm a son of the sun from the sun Hoti ni tambo ya malaiti soli mejo sane hey. Iyo ishu ya maflow sinkani The beaches outside the tiba last time the sunny Na kusimvela ninga zimvele kwa tu Aina kendi hawa ni bantu watu Topli face ni kamba paka nsima Ni aiwe makopolo ni shivonse vasima Ni pampa ula saifa ni kare kuipika Vipange sati ziva pati enzo tishimika Vetin teli and me no cheat miti Unati chumbo mepina chaka kiti Ndela masanga ni katamu tisi poi nisi mwele Azipe samu kiti ya sona ine nisi mwele Batama gise vampuri mpaka wapapata 2019 said tune it a later It's in chama chako roba pondo na mayo Matanki na makata switchi bonga tuli yo Pipipi pigi ya malula ele sina vima junta No watola tola kulikira waza sunta Ngatini penya piti wafuta atini lema Metaika ni mbuzi mpaka teva lile meme Mplane muri juicy pote plati muri meme Kendizi mya piti rekani peme Nefama tisi no jaba nilipe sigi no Swagi yama egi no Yes ino tifama nondi neka Fahi mumu fele fele ati foko malo Teti main teti munga captain solo Nka sambanga na fula deep boy I see you Yo boss a tin pitting So we launch this in Fukwe Kasri D music Aye, aye guys Kido P
Exclusive from ZambianTunes.com